The Tete Music Promotions.
Mr. P-Boy on the beat.
Nyimba Tosi, Bentu Zambia. Eyo P-Boy,
Chile Star.
Order.
Rest in peace my bulatha chufe. Wene ulili nifuna unimve. Ifa yako weni yonfe sachisoni. Wamukanga kurimba mutima joni. Bano peni imba nifela nina peni. Peni yo wawa notia po peni. Chini baba nyimbo zene wenzo liza. No wanda na kumanda na lila kaminza. Iinfa I think parikoza. Mumutima aona wakonza. Ananilangiza kudala lesa. Taking action venango valesa. Chini baba sonika kuone lini. Wamusi ya eka hali lafini. Tikangala wenzo kunidimbikisa. Ati peni tu niziki pitiliza.
Ushendiye mwenye tiza ya mbo yendela. So chabe. 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 Wasi ya makolo ya lila. Wasi ya bamai na batate walida. Wasi ya mabrother na masista walida. Wasi ya wansako walida. We would you be waya. We would you be waya. Kama ulale mumutendele woi.
Imba tuzi.
Ulale mumutendele my brother.
Bentu Zambia.
Chachena chafina chaozi aipisa. Agwesa misosa kankala noipisha. Nisana mewewe ni kuluvelini. Mwezo nkala mungani matwinzi na vini. Koma ifuto ya nikulila. No wanda ni kankala nuingo kulila. Chenze peta todo sika koma tenda. Asembe diye pene unayenda. Notisu natuale we wantu nofochela. No mwana waenda mpachela. My young brother why so soon. Accident happen ipa 9 June.
Waenda bwanjiwe juve.
Kutizi ya teka ize.
Waenda bwanjiwe juve.
Kutizi ya teka ize.
Ushendiye mwenye tiza ya mbo yendela. So chabe. 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 Wasi ya makolo ya lila. Wasi ya bamai na batate walila. Wasi ya mabrother na masista walila. Wasi ya wansako walila. We would you be waya. Kama ulale mumutendele woi. Nati ulale mumutendele my brother. Ushendiye mwenye tiza ya mbo yendela. So chabe. 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 Wasi ya makolo ya lila. Wasi ya bamai na batate walila. Wasi ya mabrother na masista walila. Wasi ya wansako walila. We would you be waya. Kama ulale mumutendele woi. Nati ulale mumutendele my brother.
Bentu Zambia. Imba Tosi. Na B-Boy. B-Boy Django Njiwa.
Heyo Chile Star. Simuthi swakichwa ntizo penatizo malizo. No love no mercy. Simple by looking but tough in action. Heyo temnika kingeo. I got you. JV rest in peace. Mr. Kokoto. Heyo John B. I got you. Yes I. Level. got you. Only God can comfort us. Yes, I. Thank you, people.
Popka Studio Production.
Gatete Music Promotions.